tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Nuhun jire to bogi jeliga fandu hala Mamadou Sama Seku jom nyal sagrabe hidibe. Ko buri teme tato civil en nambarama chapena en jaddon wobbe ciutama ma majji hakkunde juin et septembre 2022 le Mali kido mbenna yeddugo woji hakkeji tomonte en mbenna le tongande kala lebbi tato secrétaire général oni humpita tratare hande. Yon watu goto me rafinde naguna jukiti le wudu le dindi. Suka be taton ane mabbe mben dewel gotil hedige le fusgul bombore irande nde yapi wotru mabbe nyande talatare nde tu jalasagu serkle masin. Yotre me den hetande hande me man halati alaji di jogi men yimbe bangal gulirde banke ko nande mun ennato kidal tonno ti alaji ngorude gila 2012 di ngon sembe kabaruji amen hande kigire talatare sappo jetti octobre 2022 bismillah sakira. Secrétaire général ONU Antonio Guterres humpiti tratare hande tongane mayre kala lebbi tati mbena du kabaru leydi Malindi fulitama hen wiide civil en teme tato e dido mbarama chapande na en jeddon ciutama ma majjinama e mben chapande jo en jogoma barmi hakunde juin et septembre 2022 bangi goddo dun kanko Antonio Guterres wetike teme na en joyo sifaji yiddugoji hakkeji tomonte en gouvernement Mali mben le gouvernement Mali kay metti holiti metti mudun no fewde dido halaji di dellaji fuf ngala e mudum kalifa guita wonkobe en keda faysan Umar Bagalo
le bonandaji temet nay e joyi ngada di fewde e tomonten yimbe be hakkeji muden jabba e leedi wiama temet tati di fu gube debi no dir terroriste den gadi nogay tati gube bande kaborde fa dintiro ko he muden gadi nogay jiddi gube cinnide kaldade kawral leedi meden din gadi tati gube de andana ka fi hunde gullidum chapande joyi e joyi arme waddi do bonandaji faande de do tongande holiti wide e be jokkindiri e hobbe wakkande be ngadanno di do bonandaji do tayde fu tongande holiti wide torraji di wonko rutiri le hen tiagal le temedere fu ko yata chapande nay gouvernement le leedi malindi tipitiri ki di do kay fali tiagal holiti wide ni tan fedde Nations Unies de hokkiri di do kabaruji wala fu anketiji labu di be ngadi le hen lamu leedi malindi holiti di yodun bonnude inde mudun kanyen dartude fati mangal paden be gollo gulliji muden no worri gouvernement wadi no dango fewde e secrétaire général fédération zininde tino fati bonna inde leedi malindi fati tawde e waybe leedi malindi du tawde e gulliji mudun di hani gollude le leedi meden di dum wadi sobe tawale nokko
kambe men torrabe bangal hakkeji tomonte en mbarobe tabatem en nayo e chapan jan ben chapan jeno en jegomo to region ngaji sigu muti e bamako njeli yobe totta hakkeji mabbe den no dum woni ko yalti le tongande ima daraji di sendash wadi dum pitama computande en ben kenyan bamako do den no e wi kambe se yibe feddende ke ben dum do wadama hakunde noga tati decembre 2021 noga jetti fevrier 2022 den no kanko docteur Paul Oula consult kanko woni ben consultant e de do ben de wonko hanni nelado amen Mariam Kulberke da fasan ko Umar Bagalo.
Nous avons d'abord trois régions.
Gadi dido imadraji les régions ngadi tati motti segu kanye bamako. Le dido imadraji min jehi le nokkule sappo e jenay. Min pammi wid hakke jimbele jabbama ton sanne. Wonbe yonki jumuden karba won sutabe won uddabe won rewbe le du be yimbele chami do mudun en. Dido ton raji fu yo gube joen kaborde gonde tonde ngatta dum kanye arme o bonanda yi be ngadande fiwde e robe sukabe kanye yimbele be ngala bawde kambe be do yimbele be dido torraji ngada e muudi en e mbibe gikkanay gikke lobbo yalla sariya ana tacce sabde yurku yurku ana mawni sanne e leedi ndi wala fuko be dartata wattu joni o so ana fa sariya tacce be totte haggeji mabbe
sagal ma totta haglaji modu kabar be bangal be am Facebook e Twitter to banka sun hutan wiide ben dewel gotel e men sukabe worbe diddo heddike le fusugul bombore wotru mabbe dum wadi beta ko o ben nokku goddo jalasagu kilo goto den le cercle bankas den be totombe fuf be keddike hen e wi ben kabaruji ibrido yimbe ben denagu kambe ben kambe larmi mali ngadi imadraji yalla kala gulibe dun nata e juude to an songoton holtama wiide mbiyan kenyen joon en kaborre be anditaka jaadi e dabaji kewdi le gellel tabangu gungudido an songo kiloji nogay jamarde holti wiide yonki fuf heddaki hen bangi goddo dun mbiyan bandiji wobbe dun jippike do yimbe jahannobe nanode lumoto bara mbiyan be do kay ben tetama fi mabbe kala ko jogi non fande likka bawdi mbiyen to gawtun hultama wiide ma jere waddama beta ko yeso gouvernora wonande mbiyen ujunaji kiwdi mbiyen notibe pelle halnan en e jeunesse yo hala mbiyen yo yalla woytade mbiyen rafinde nagu les régions o e ndadude lam ko be hadde yawara mbiyen pick up ngaji sona di fama en be mbiyen majitobe be dun mbaytobe wolti dun yo lugaji ngade le ngalure le gouverneur o totama talkuru ndu e mudun majitobe mbiyen mbihi yo dabareji ndenagu mbiyen piene yimbe e gineji mabbe fande le kabaru mbiyen yontere yabbinende woni ko ben halfina mbiyen halfinabe golle nuygal sereji kessal mali humpitingal ben le yotere meden grand dialogue kenyan e kambe ardibe pelle politingaji e holliti wide ko heewi na heddi ben yewtade e le tobbe tema dere chapandi jenay e joy odo mbiyen avant projet o kanon le débat o kanko mbiyen kejaado hala nana en weltan ki sanne ko me weltingoji ngada di le hen lali tangara won ko ben kayna fa sam Ousmane Niall Wuli e Fatima Tamayga
e wi Eveline Zak horejo parti ava tobbe yogaji anakaani beedude hunchenede hore hono pawine do watugol horejo leydi
a hunoto yeso bibbe mali fu an hani ko mo fu huno do diina mun sa alsilame a hunoto do qur'ana sa kertie a hunoto do bible sa jif nondu a hunoto do tora
docteur Ibrahim Sango horejo fedde model mali e hakki lumudun wonko yeyeso le windande de leydi sariaji arandeji
folofolo na 2 semaines
arande jonte didi tiagal wote arandejo o wote dido bo watte ka handen wana non jonte tati tiagal wote arandejo o dido bo watte dun na sate cour constitutionnel fa tiagal balle didi sobe kolla jabuji di dun watta so campagne wawa wadede kasi
so campagne rage
be gonnobe leende halde maunde darti e lamu ko be leendi kolta bibbe leendi ko woni e leegal nuygal sariya kessa dun ana wayi wadde fa kanyen du kolita ko woni hakkilaji mo ben o e woteji referendum ngaji di ngatte
gillaktelaji tan 2012 jabaare kiddal nam no jogi telaji bangam men gollirde jawdi banki ko nande mudun denno be ben imadraji di ben yata fi tagal talki ndodo kambe kaba ben hajabe dido imadraji hinna yutra fi wadde lelidun ngaji guddi men leedindi kanko mbien Adam Amadou Haydara e men kambe Adam Amadou Haydara intal ak Bilal won ke ben bangal mudu ke dan fo sang Ousmane Niall Wuli Fatima Tamayga
arafi tawgol de gollerde lay nokku noddirtedo adrar de jiforasa yo sabe arafi denagu o service ngaji kumini de kalisi le region o le gelle godde woni ko gondi gollude non dum wore le bembal de sowal kalisi region kidal jodi ngal wattu joni o le ngallure bamako sabe tidalla o Mamadou Nyangadou wonti rejurie region kidal do bamako do
depuis 2012
illa le hitane 2012 region ngaji funnange fu tawindiri do en region Tumbutu kanye gaaw deere wadi ton en kaako kidal ko miden domi fa han deere wada ton so dun jojine do njomdi dido sanami ndokke yamar tiagal jawtungoji banki ndemmu min baawata wande golle o banki jingala kidal ana hani ko dun jawte hono neddo hebirta kalisi mun
kuma wara chason argent
rafita gol golle de kuminije jawdiji le region kidal watta tiagal kutteji julabe famarbe wombe le gennendi kolliti wide celi hebude nawtarade bembe kalisi don ko bonni golleji mubben won o ko seedi wide Zeid Ibrahim horejo walde julabe famarbe kidal
jagotobe ngombe kidal be ana gondi e tidal laaji e dum fawi dow rafi banki leelamu kidal jagotobe mbawa nyamlaade kalisi sabu banki fu wala ton dum wadi somi den nyaago bank wade kidal
e horejo delegue regional chambre commerce et industrie kidal gollide kewde woni e torra mudun hewti kanno o mo joggi gike lobbo de gollide mbirfito le au region Malik Ag Ouifan horejo delegation regional chambre commerce et industrie kidal
en ce qui concerne les entreprises
ngaydi kanye jagotobe ana jogi tidalla do kabaru kalisi sabu banki fu wala mi yeno kalisi nel direte ana e hakkila bankiji di joini ne chaise kidal do mballa gouvernement o kanye horebe leydi kidal
notabilité de la ville de kidal
mecintinde wida sabe rafinde nagu pudde le hitande 2012 region ngaji gondi le sahangal gollide kewde dilli laymu ben ka wattu joni o gollide kuminide bangal jawdeji won gondude gollude gawo e Tumbutu faysa tawa dun yottakin no worno arande
sakrabe do carte carburant amen hande mission tawa sat fufum radio bemal amen 3w.studio.org mando don jamon 37320 do sede yotrame den magazine yebtere meɗen magasin dow rewɓe hannde ne yowi dow mbiyen kettal kabaru serem ɓe mbiyen ñebbe tigaje puɗɗiɗi gila joni to région ngaji Kuthialas Ségou e Kita nden rewɓe mbiyen gonde ɗiɗo imadraji le guese kanko Zirat Koulibaly kaɗu dow mballa heƴaɓe amen yogaɓe gonɓe le ɗiɗo nokkuji ɗi wonko heɓani kayɗa fayistango min e Fatoumata Maga en kiri jaam to masina toon kettal maaro na wondi waɗede wakkati joni o les nokku office o yo wattu midi caggal golleji galle wonko rewɓe oɗon nokku o tawayam worɓe mabɓe ley guese madun hooreɓe mabɓe ñande muɗum ɓe kinoto ɓamde ñamluji ɗi naɓɓuɗi ɗo ɗe resete jalla ɗe tappe caggal muɗum ɓe jiltoto ley guese mottude kala ko heddi wonko heɓete e golle o e wiɓeɗo rewɓe saabu ɗum lotto sababu ɓe kinno almusoɗɗaji sukaɓe mabɓe e kayadun hinade golleji mabɓe keɓe goɗɗi keɗɗana koɓe kanni kayoɗo amen to masina toon Seku Abdoulkader Traore
wutude walla min hemde sabunde komin lonnira licce sukaɓe amen ɗum min joɓirta jonde min gon fedde amen nde demal yettiki min kawran remoyde so kettal yettiki min ballam ɓe adude komin keeɓi fuu ɗum min gattata le keesu eɓe dokka min maaro saate so min keɓay du min gutan ko woni e leydi ko min ndesa so yoori ɗum min cottata min gaɗira haaje amen
to yoroso toon le laamu Kuthiala ɓaleri leydi ndi kettal ñebbe kañe tigaje rewɓe hertana keɓal ɓeɗo rewɓe na jiri sane ɗiɗo wattuji ɗi ɓeydade kettal ngal ɓe paboto worɓe ɓe dun golleji yogaji keɓe mabɓe ley ñalawma yo kalisi ma dun hunko kakol ñamiri ndeno ɓeɗo rewɓe yoroso wonko hanni keƴor amen Ali Haydara
wakkati o yo wakkati mo rewɓe keɓata kalisi sa tiliki kanɗo hokkudema ñebbe hokkete so ɓe dokkayma ɗum du ɓe dokkete ko golluɗa ley ñalawma ɗum ana walla min sodde kaaki gollirɗi sukaɓe amen koɓe naɓata école kañe coggu somay amen so min gon ñebbe miɗen mbawi sottude ɗum tigaje ɗen miɗen gaɗira ɗum maafe ɓe jiɗa gonɗi ley gongoji ɗi kañum en dokkete kalisi sa remi tigaje ha bo tigaje ana wawi hokkede dabaji wakkati ceeɗu ana walla min yaade yesso ana newna musakaji ɗi
oɗo alhaali goto woodi to tomiño rewɓe holti wiide golleji guese ɗe kewiriɓe nimse mabɓe yoko tigaje ɗe jirwa hikka le nokkuji mabɓe ɗi ka ɗum foo tawede eɓe gondu tewtude no ɓe ɓeydorto keɓal bangal muɗum
golle mumin ɓuuri wande o woni ittude ñebbe tigaje kañe unde serembe miɗen keɓa seeɗa seeɗa ka hikka min keɓay tigaje ko heewi saabu toɓoji ɗi bonni guese ɗe minen rewɓe galle ɓe fuu kawrata ittude tigaje worɓe amen golle fuu mo ganduɗa ley ñalawma temeɗiɗi keɓata wakkati joni o golleji amen ana keewi
to kita toon kettal gaɗangal fodde wattu muɗum bangal tigaje ɗe e tawede fuuf oɗo wattu o jeeyoɓe tigaje ɓe na metta sanne e tanugol koyeɗe codoɓe ɓe coggu hunko sagiro pamaro yo hakkude buuɗi sappo e buuɗi nogay sagiro mawɗo o yo hakkude capanɗe jetti e temedere sifa
jon e gueseji garta sorude ɓin min cooda min corra yimɓe wakkatiji du miɗen cooda junngo rewɓe sooda sotta en capanɗe jetti min cotta gongoru min cottira temedere nden cakuru mum ana wonno hakkunde uynaji ɗiɗi yaade uynaji ɗiɗi e teme ɗiɗi wala komin keɓata fuu ana tiiɗi damaje ɗe tinni kulleji ɗi fuu e ɗum min keɓanno musakaji amen gongoji mawɗi ɗi ana e temedere pamarɗi ɗi ana e buuɗi sappo aɗa wawi wande balɗe tati tawi a timminay cakuru tigaji hikka lumo ngo ana tiiɗi
andon wiide ana ley ñebbe e tigaje ñamduji joniɗi cellal nafa sanne e wi dunke en cellal yo ko wiyete vitamine b calcium magnésium e ko nande mum en